Bumper on the Beats.
Sio leo toka zamani, mnyama hana mpinzani. Sio leo toka zamani, mnyama hana mpinzani. Hatushiki kikikiki, hatukamati kikikiki. Watoto wada, watoto wa Msimbazi. Ita mashabiki kikiki, umeanza mtiti titi. Na msimu huu, kombe Msimbazi.
We, unamjua Simba?
Nyama.
So uyo wa picha mnyama?
Nyama.
Uyo ni wa Insta mnyama?
Nyama.
Uyo utopolo mnyama?
Nyama.
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 Wa vikombe vingi mnyama?
Nyama.
Anaupigia mwingi mnyama?
Nyama.
Unyama ni mwingi mnyama?
Nyama.
Nasema, unamjua Simba?
Nyama.
Wakimataifa mnyama?
Nyama.
Mnyama nguvu moja mnyama?
Nyama.
Anatupeperusha mnyama?
Nyama.
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 Wa vikombe vingi mnyama?
Nyama.
Wakimataifa mnyama?
Nyama.
Anaupigia mwingi mnyama?
Nyama.
Hatushikiki kikiki, hatukamati kikiki. Watoto wada, watoto wa Msimbazi. Ita mashabiki kikiki, umeanza mtiti titi titi. Msimu huu, kombe Msimbazi.
Sio leo toka zamani, mnyama hana mpinzani. Sio leo toka zamani, mnyama hana mpinzani.
Oh, sisi Simba, sisi nyama bingwa, sisi nyama bingwa Afrika nzima. Sisi Simba, sisi nyama bingwa, sisi nyama bingwa Afrika nzima.
More vibes at NigerFavorite.com.